Yego Savera murakoze cyane nababwira ko umwaka w'amashuri 2023 2024 harabura igihe gito ngo utangire ariko ugiye gutangira bamwe mu barimu bagaragaza ko bafite ibibazo mu bijyanye no gushaka kuva ku bigo bigishagaho bajya ku bindi mu rwego kugira ngo boroherezwe begera imiryango yabo abandi bahinduranye ari naho bamwe bagiye bagaragaza ko mu minsi yashize byabasabaga kuza hano i Kigali bashaka kugira ngo babone uko guhinduranya hagati yabo abandi bakavuga ngo aho twigisha ni kure cyane ku buryo bitugora kuba twagerayo rero ni naho urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze rwagaragaje ko guhera kuri uyu wa mbere hagiye kubaho ko abarimu bafashwa kuba bahindura aho bigishaga cyangwa se bagaba bahinduranya nibyo bibazo bamwe bagaragaza bahura nabyo bikaba byakemuka aka kanya rero ndi kumwe n'umuyobozi w'ishami rishinzwe imicungire y'abarimu n'iterambere ryabo mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze rero mugenzi ndagira ngo mutubwire aba barimu bagaragaza izimbogamizi ese bimeze gute gahundi hari nizihe kugira ngo boroherezwe kuba bakegera imiryango yabo cyangwa se babahinduranya
murakoze cyane Jean Paul mu byukuri icyo kibazo turakizi koko bagiye bakigaragaza ubu twavuga ko abarimu bifuzaga guhinduranya bayamaze iminsi babidusaba bazatangira gusaba ejo ku buryo muri system twashyizeho isanzwe bacunga iyo bita TMIS abarimu babiri bashaka guhinduranya bazajya muri system bakaplayinga cyangwa se bagasaba hanyuma tukabemerera nyuma yo kureba kubuje ibyangombwa abashaka rero nabo guhindura ibigo no kuvuga abo ibyo bita mutation cyangwa transfer nabo turi hafi turimo gutegura amabwiriza turimo kuyanoza ku buryo muri iki cyumweru tuzatwaye bagejeho nayo byumvikana ko byose bizasa nkaho bigendera hamwe ariko hazatangira kimwe kugira ngo abarimu bahinduranya uko byo birihuta bibanze bikorwe hanyuma dukurikizeho noneho n'abashaka guhindura badafite uwo bahinduranya noneho uwo bashaka kujya mu kindi kigo cyamukandi karere
yego harabura iminsi mike kugira ngo amashuri atangire ese ntimwaratinze ese abarimu bose bashaka kubikora bizagerwaho kuko rimwe na rimwe n'ikoranabuhanga rishobora kubyanga
murakoze cyane mu byukuri navuga ko kubera kunoza system yacu kugira ngo abarimu tuborohereze iyo dushaka kuba twabikoze mbere bakabikora mu buryo bari basanzwe babikora nibyo byajya kubagora cyane twatinze kugira ngo tuhe tunoze system kandi system imaze kunoga ku buryo ubu ngubu ibirimo byose umwarimu najya mu rwose azajya abona ko ari ibintu byoroshye gusaba hanyuma ategereza igihe nyine birumvikana ture kuje ibyangombwa bitewe na n'ubu bahuriyeyo n'ibindi so na mbere y'uko umwaka w'amashuri utangira rero nk'uko muyivuze turatekereza ko muri ibyumwe bibiri bigiye gutangira duherejo ibyo nibyo tuzatubirangije no kuvuga ngo ari guhinduranya permutation cyangwa se n'abazaba bashaka transfer turumva rero bizihuta cyane
bagomba kuba bujuje ibihe nk'uko mwarimu bivuze
mu byukuri umwarimu ushaka guhinduranya n'undi cyangwa se nushaka transfer birumvikana agomba kuba nibura ari muri system yacu ni afite profile mu byukuri yuzuye muri TMIS ariko nanone agomba kuba yararangije igihe kigeragezwa niyo bita probation period ariko noneho hakiyongera no wa mwaka uko yarangije igeragezwa nta nyine ubwo nibwo ubukigeragezwa birumvikana ariko hakiyongera umwaka umwe ari muri icyo kigo birumvikana kubiteranyije n'imyaka ibiri uwo ngo washobora gusaba permutation cyangwa se mutation hanyuma nanone hari igi wabonye wenda mutation umwaka ushize birumvikana tuzajya tumusaba ko abanza akamara indi myaka ine kuko none ntago ahuru ushaka guhindura kandi ari bagenzi bawe bo batarabasha kugira batarabasha guhinduranya mu gikuri hari ibyangombwa bitandukanye hari no kuba washyizemo diplome yawe birumvikana hari kuba ufite amanota 70 nibura imihigo waratsinze bigaragara ko ufite 70 kuzamuka hari ibintu byinshi twabishyize muri system kugira ngo barimo babyirebere ariko mu gikuri ntago ari ibintu bigoye ni ibintu bashaka guhita basaba akayibona
ese nta mungenge yuko hari ibigoye ndabishaka kuzabura abarimu bamwe bakava ku kigo kimwe bajya ku kigo bifuza icyo kikasigarana icyuho ikindi nanone mwatugaragaje ko hari abatemerewe kuba basaba nabyo mubigarukeho dusoza
murakoze cyane mu byukuri icyuho twiteguye ko nyine umwarimu avuye ahantu mu guhinduranyaho ntacyo kizabaho uko umwarimu ajya hundi yarari ariko nidutangira transfer birumvikana ko umwarimu havuye haba hari icyuho icyuho tuvuga uyu munsi ni ukuvuga ngo n'undi ugiye gusaba abagomba kuba agaragara abona umwanya agiye gusabamo nduvuga ngo ntago nimaje gusaba muri Gasabo ngomba kugaragaza niba nshaka kujya muri Gasabo ni mu kiye kigo isomo ryanye nigishamo kiri icyo gihe rero aho ngaho muri iryo somo n'undi hasanzwe hari icyuho bivuze ngo twategeje n'undi gushyira abana mu myanya bashya niyo mpamvu abone bamara kubona iyo myanya namara kwisaba baba harimo noneho batsinze bizamu y'umwaka nibo tuzaza dushyira muri ya myanya izaba isigaye dubare ntacyo kizabakirimo aho umwarimu azava azasimburwa n'umushya tuzatugiye gushyiramo hanyuma kubyerekeranye n'abayobozi bibigo by'amashuri n'ababungirije ndetse n'abakontable b'amashuri bo ntago bahita basaba guhera ejo kwa mbere ariko hari uburyo turimo kubategurira no gukora n'inzego zibanze kugira ngo ubo basabe mu buryo budasanzwe birumvikana ko n'abayobozi n'ubundi mu byukuri baba bategereje n'abarimu bagenzi babo kugira ngo bafashe ntago bahita bafunguranwa nabo bahita batangira gusaba nk'abarimu ariko nabo bazasaba tuzabaha uburyo basabiramo
turabashimiye Savera nababwira ko nk'uko ingengabihe ya Ministeri y'uburezi bigaragaza nuko amashuri azatangira ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 9 urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze rwagaragaje ko ubu ngubu abarimu bahari muri rusange abakozi bose bo mu bigo by'amashuri ari 100,200 ariko hari abakozi bashya nabo bagiye kujya muri ayo mashuri barimo abarimu n'abandi batandukanye basaga 600,000 ubwo urumva ko imyiteguro naho ngaho yerekeza abarimu bamaze gushakwa n'abakozi bose bategerejwe mu bigo by'amashuri bose nabo barateganijwe ubwo ibindi ndaturaza kubigarukaho mu makuru yacu atasavera